Ngicela ke sivule kwabaseThessalonika bokuqala chapter 5. Njengoba ugcina ke le bangcwele kule ncwadi baseThessalonika yokuqala ubuyele emumva ke uyitadishe ubone ukuthi usuyayizwisisa yini zonke izinto umphostoli uPawule asibhalela zona kule ncwadi. Usubuze imibuzo makukhona ongakakuzwa kahle inhloso yokufundisa kanje izwi likaNkulunkulu ukuthi uthi uma ulivula ekhaya uyifundela lona ukwazi ukuliqonda uNkulunkulu usibhalela izwi lakhe ukuze lizoba usizo kuthina liba usizo uma uli-understand-a ukuthi kuthiwani bese lokhu uyikhumbuzisa khona bese uyakwenza lokho okushiwoyo. Namhlanje-ke chapter 5 verse 23 kuya ku-28 ngizokuqala ngoshumo. Singathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo alondoloze umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nasici ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile olumizayo futhi oyakwenza lokho. Bazalwane sikhulekeleni. Mkhonzani kubo bonke abazalwane ngokwanga okungcwele. Ngiyaniyala enkosini ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu mawube nani. Amen. Isivalelisi lesi uPawule mayivala incwadi yakhe kodwa wonke amazwi kaNkulunkulu aphefumulelwe uyena alungele ukwakha, alungele ukusola, ukufundisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe, apheliselwe yonke imisebenzi emihle. Ngakho ngisho isivaleliso sinezinto uNkulunkulu asifakele zona kusona afuna sifunde ngaso. So-ke naso lesivaleliso asizukusiyeka sithi sivaleliso sosithulula sisibhekise phezulu sibone ukuthi kuphumani la uNkulunkulu afuna sakheke ngakho. Into yokuqala-ke kufuna siyibone umthandazo kaPawule wokuthi labazalwane baseThessalonika bangcweliswe ngokuphelele. Bangcweliswe ngokuphelele sengathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo. Uthandaza kanjalo uPawule. Umbuzo wokuqala-ke engifuna ukuwubuza la ukuthi kusho ukuthini lokhu ukuthi uNkulunkulu wokuthula. UNkulunkulu wokuthula. UPawule ubekade ethe kubona laphana kuverse 21 ngaphezulu nje kwala. Ubebatshela ukuthi abavivinye konke babambisise okuhle badede kulo lonke uhlobo lobubi. Ukhuluma ngokungcweliseka kahle kahle nala uma ukuthi uyalalelisisa. Dedani kokubi nibambisise okuhle. Noma ubeka-aplaya directly endabeni yokuprofetha kodwa kuyi-principle i-aplayayo nakuzona zonke izinto zempilo. Uma kukhona okuhle okutholayo ngibanga okubi ukubalekele. Yibo lokungcwele akhulekela ukuthi ibandla alikwamukele kuNkulunkulu manje. Uthi-ke mayemusho uNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula. Ngicabanga ukuthi uzama ukugcizelela la ukuthi njengoba kuyena uNkulunkulu olungcwelisayo ibandla, uyena-ke owakha ukuthula phakathi kwakhe njengoNkulunkulu nabantu. Yena obasukelayo abantu aqede impi phakathi kwakhe nabo akhe ukuthula. UNkulunkulu oyi-peacemaker. Abantu uma bengakangcweliswa besahlezi ezonweni zabo bengakasindiswa basempini noNkulunkulu. Bayona uNkulunkulu bayayigolozela imiyalo yakhe bambona enesihluku, bambona ehash, bambona ecindezela ebanqabela izinto ezimnandi bamelele noNkulunkulu. Naye uNkulunkulu bacasukele ngalokho ngoba kuke umthuba kumbona enjalo kuyicala ukungamthandi efanele ukuthandwa ngakho uNkulunkulu udini unolaka maqondana nabantu futhi utredisha ukubagweba abantu. Sometimes yabagweba besemhlabeni ngezinto azenzayo kubona, kodwa siyazi ukuthi ekugcineni bonke abantu uma bengaphenduki uzobagweba esihogweni kuneli phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu osukela indaba yokuthula ukuthi a-initiate i-peace enze ukubuyisana phakathi kwakhe nabantu, uNkulunkulu wokuthula ngokwenze njalo. Uyena owaqala le process yokusingcwelisa ngokuthi indodana yakhe izofa ehlabeni izono zethu khona izokwazi ukuxolelwa, bese kuqala iprocess yokuthi sisuswe-ke kuzona izono zethu. UNkulunkulu wokuthula, lo Nkulunkulu osingcwelisayo uyena owakho ukuthula. Ngasokwesibili, mayenza uNkulunkulu wokuthula uveza ukuthi ekuhluphekweni leli bandlela elalikhona emzimbeni beyinhlupheko nomsindo wonke oza ngazinhlupheko, uNkulunkulu onikeza lokhu kuthula-ke manje okufilayo emphefumulweni wakho, engazathathi nje lokuthula kokuphela kwempi phakathi kwethu noNkulunkulu, kodwa sekhuluma ngalokhu kuthula okuzwa emphefumulweni wakho, kokungabi nakho ukwesaba, kokungabi nakho ukukhathazeka, ukuthula okuza ngokumethemba uNkulunkulu nasey'ntweni ey'nzima asuke evuma udlule kuzona, njengale persecution leli bandlela likuyona. Liyamethemba uNkulunkulu, liyathemba ukuthi uzolinakekela kule zimo, ngakho alinakho ukusaba, alinakho ukukhathazeka, linokuthula nokuzinza, line-peace emqondweni nasenhliziyweni. UNkulunkulu osinikeza lokho kuthula. Uthi kwabasefilipi, zonke iy'celo zenu azazeke eNkosini, khona ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula ukuqonda konke kuyolondoloza iy'nhliziyo ney'ngqondo zenu. Ma umtshela uNkulunkulu ukuthi ufisani, bese uyamethemba ukuthi akunikeze ma kuyintando yakhe, ma engakuniki abe nendlela yokukunakekela engaze akunike lezo zinto, then-ke uyakwazi ukuzinza emoyeni wakho ube umuntu o-peaceful njengaye uNkulunkulu. UNkulunkulu oqeda impi yalethu ukuthula phakathi kwethu naye, uNkulunkulu osinikeza ukuthula ey'khathini zomsindo ezidlula kuzona njengabantu, uNkulunkulu wokuthula. Ngicathe futhi uveza isimo sakhe yena uNkulunkulu, unokuthula yena eyedwa kwingaphakathi lakhe uNkulunkulu. Njengoba efuna sibe peaceful thina njengabantu, naye njengoNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula, kuyena-ke kuza ngoba u-in control of zonke izinto ezenzakalayo. Ayikho into emsurprise-ayo, ayikho into ayisabayo angaseyenzeke in the future. Uyena owathi future, wazi zonke izinto ezisazokwenzeka, ngakho akanakukhathazeka, akanamsindo enhliziyweni yakhe, akukho ukuxokozela okukhona kuyena, u-at peace njengoNkulunkulu. And ufuna-ke sonke njengabantwana bakhe sibe njalo nathi. Niyandastenda bancwele ma ethi uNkulunkulu wokuthula ukuthi usho ukuthini. Umbuzo osiphile ngubuzayo, uchaza ukuthini ma ethi singcweliswe ngokupheleleyo? Sengathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi singcweliswe ziphele izono. Lisho ukuthini lela gama elithi ngokupheleleyo? Simele uku-understandane ngalo uma uPawule elisebenzisa kanje. Okusobala-ke esizokwazi ngoba siyalazi izwi likaNkulunkulu, asiqala ukufunda la, ukuthi akusho i-perfection. UNkulunkulu akasenzi sibe ngcwele kungasali nasono esisodwa kuthina sisala emhlabeni. Siyazi ukuthi akuthazi lokho, noma singazi ukuthi kanti pho kuthazi ukuthini. Lokho siyakwazi kodwa khona ngoba ngithi ma utadisha izwi likaNkulunkulu uletha lonke ulwazi vele osunalo kulelo vesi osuke uzolifunda. Awuthi ma ufunda ivesi ulikhiphe lonke olunye ulwazi uNkulunkulu asekunikeze lona, ngoba kusiyakhuluma uNkulunkulu, akayiphikisi uNkulunkulu. Ngakho ma uhlaziya amavesi uza nakho konke okunye asekufundise khona uNkulunkulu ukuzohlaziya. Ngakho nje kunezinto osheshe uyi-scratch out, akuchazi lokhu ngoba uyazi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa masithi asinasono siyasikhohlise, kodwa masiyivume izono zethu yena ulungile, uthembekile ukusixolela, asihlambule khona konke ukungalungi. Siyawazi amavesi anjalo. Yena uqobo akangcwelise ngokupheleleyo, sanctify you completely. Mawufunda wehla uyawuthola umqondo ukuthi uPaulu uphezukwani ngaleli gama elithi completely. Mayethi mayiqhubeka alondoloze umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba. Nawu umqondo wokuqala engicabanga ukuthi unawo. UNkulunkulu akangivelise ngokupheleleyo okusho ukulondoloza angivelise umoya umphefumulo womzimba okuchaza ukuthi angivelise yonke into eqondene nani uNkulunkulu. Angivelise okungaphakathi, angivelise nokungaphandle. So akakhulumi ngeperfection, ukhuluma ngescope sokungcweliseka, akungabi khona lutho okusalayo. Emzimbeni wenu izinto ezibonakala ngaphandle, izinto enizenzayo ngemzimba yenu, indlela enibuya ngayo, indlela enikhuluma ngayo, akube ngcwele ngaphandle. Kodwa futhi nangaphakathi emphefumulweni nasemoyeni wenu, ingqondo yenu ayingcweliseke, inhliziyo yenu ayingcweliseke, iy'fiso zenu azibe ngcwele, imizindlo yenu ibe ngcwele, ingaphakathi lenu lonke akaningcwelisi uNkulunkulu. Ukhuluma ngokuthi akungabi khona lutho empilweni yakho okungaphandle kokungcweliseka. Akungabi khona i-area empilweni yakho omfihlele yona uNkulunkulu. Ukuze makuthiwa wonke umuntu une-skeleton kwi-closet yakhe. Hhayi abazalwane. Abazalwane abanama-skeletons bawavula wonke amakhabethe uma befika enkosini. UJesu bamvulela yonke into, akline umoya ongcwele, ashanele, afuthe ngedumya kamoya, amaphela nezinto ezakhele nolwembu, akline, afake ihendi endi, kushaye umoya empilweni yomzalwane. Uma kukhona okwenzekayo kungena kutholakala, wathi kusasolo uyavula futhi umzalwane kuklinwe. Azikho iy'keletho nawekho amakhabethe angavulwanga. Engaphandle nangaphakathi umzalwane uyangcweliswa. Ukhuluma ngescope sokungcwele sendlela uNkulunkulu asingcwelisa ngayo, angcwelise ngokupheleleyo. Uma uqhubeka uthi kungabi nasici ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu, akangcwelise ngokupheleleyo umoya umphefumulo umzimba. Ningabi nasici ekufikeni kwenkosi. Ukhuluma okokuqala ngokungcweliswa kwakho wena wonke njengomuntu, kodwa futhi ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu awenze lo msebenzi ngokuqhubekayo until usuku lokugcina. Angakushiye endleleni uNkulunkulu, akangcwelise until usuku uJesu azofika ngalo. Akufike uready, akufike ingekho into ekudisqualifayayo ukuthi ungene embusweni. Akufike uJesu uneyithelo nobufakazi bokuthi ngempela umuntu okholwayo ophendukile ezonweni zakhe olungele ukungena embusweni kaNkulunkulu. Angathi uma efika athi angikaze ngakwazi ngoba bewumuntu owumzenzisi. So ke uNkulunkulu akangcwelise futhi aqhubeke akwenze lokho until usuku lokufika kukaJesu. Akusiyo i-perfection. UJesu uma efika akazile ukuzolanda abantu abaperfect, abekho. Kodwa uzolanda abantu abangcwelisiwe ngaphandle nangaphakathi. Khona umehluko between i-perfection nokungcweliswa iBhayibheli elikhuluma ngakho. Nokuba umuntu ongangcwelisiwe nhlobo. Abantu babuye bakhulume ngendlela ebaphambanisayo layini, bathi wonke umuntu unezono. Ezibonke abantu bayafana, abekho abantu abangcwelisiwe ngokwasemhlabeni, bathi wonke umuntu unesono, akekho perfect. Yebo iqiniso le. Kodwa khona iqiniso elisalayo in between. Ukuthi noma bonke abantu benezono, khona abangcwelisiwe. Noma besanazo izono, khona abangakaze bangcweliswe. Futhi kuyabonakala kubantu abangcwelisiwe, abangcweliswa nje ngaphakathi kuphela, bangcweliswa nangaphandle. Luba khona ushintsho olubonakalayo empilweni yomuntu nxa esengcwelisiwe. UPawuleke ukhulekela leli bandla laseThesalonika ukuthi uNkulunkulu alingcwelise ngokuphelele lo umuntu wonke wangaphakathi nowangaphandle, and akwenze uNkulunkulu lokho ukuze kube usuku lokufika kukaKristu, ukuze bezokwamukeleka kuyena uma efika. Kunento-ke interesting la, bengithema ngiqala uPawule ubethe uverse 21 kahle kahle bona abayingcwelise bona ngokuthi ababambe okuhle babalekele okubi kuverse 21. Manje sebakhulekela ukuthi akube uNkulunkulu obangcwelisayo. kunemfundiso ke ekhona ekulandelaneni kwalamavesi ngalendlela enza ngayo. Ukungcwele ukuzoliseka komuntu kunezinto yena afanele azenze, kodwa futhi kunento okufanele yenziwe uNkulunkulu umuntu ezongcweliseka. Khona okuqondene nawe, khona okudinga uNkulunkulu. Awukwazi ukuba ngcwele wena ungenzi lutho, uthi nje uzothanda uNkulunkulu ukuthi akangcwelise bese wena uyahlala ungenzi lutho, akwenzeki. At the same time, awukwazi ukuba ngcwele ngokwenza kwakho kuphela ungenalo usizo kuNkulunkulu, ukudinga kokubili. Ilento uPaul akhuluma ngayo kwabaseFilipi mayifundela chapter 2, uthi kuverse 12, ngakho-ke bathandekayo bami, njengalokhu nalalela ngey'khathi zonke, mayebhala bayamlalela, mayebafundisa bayamlalela, hhayi nje uma ngikhona, kodwa kakhulu manje njengoba ngingekho, kuba abantu abagcinayo izwi kaNkulunkulu noma engekho uPaul eduze kwabo. Bethi fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Uyayizwa leyo nto? Ubani ofeza ukusindiswa? Ithini? Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Tantazela makuze endabeni yensindiso, yesaba ukuhlala ezonweni. Bethi kube sithethini? Ngokuba nguNkulunkulu, uNkulunkulu nguye osebenza kini ukuba nithande futhi nenze ngokwentando yakhe. Isebenzele insindisweni ifezeni, ningadembeseli, tatazelani endabeni zensindiso, ngoba uNkulunkulu osebenza kini. Khona nizothanda ukuyenza le nto, nizoyithanda intando yakhe futhi niyenze intando yakhe. Uyayibona i-partnership ekungcwelisweni kwethu njengabantu. Wena kufanele utatazele, ungadembeseli endabeni zokukholwa, ey'ndabeni zobungcwele. Zidisipline, nqaba ey'lingweni, zijwayeze ukwenza kahle, sebenza kanzima wena, ngoba uNkulunkulu osebenza kuwena khona uzokwazi ukuzenza lezo zinto. Kune-partnership between thina noNkulunkulu ekutheni sikwazi ukungcweliswa. Ingakho uPaul efika ayale ukuthi asidede kokubi, sibambelele kokuhle, at the same time asikhulekele ukuthi uNkulunkulu akasingcwelise yena. Amen.
Amen.
Now, ma uPaul kuverse 24 manje, sibuye lapho kwabaseThessalonika. Uthi kuverse 24, uthembekile onibizayo futhi uyakwenza lokho. Le nto uPaul ayithandazelayo unesho ukuthi uNkulunkulu uzoyenza. Indlela akhuluma ngayo mayethi emkhumbule la ukuthi uthi ubecela uNkulunkulu ukuthi abangcwelise ngokuphelele, babe right ngosuku lokufika kukaJesu, babe blameless, bangabi nezinto ey'benze babe disqualified, uJesu abablame angabamyeni. Uthi uzoyenza leyo nto uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uzobangcwelisela abazalwane futhi uzobangcwelisa kuze kube usuku likaJesu, nakanjani uJesu uzobafica be-right be-ready. Umbuzo engiwubuzayo, angagaranta kanjani uPaul athi uzoyenza le nto uNkulunkulu? Abantu akwenzeki ingathi bawe ezulwini, bawele ezulwini. Yawuza umbuzo? uPaul ucela ukuthi uNkulunkulu abangcwelise ngokuphelele kuze kube usuku likaJesu, bese thi futhi uNkulunkulu uzoyenza le nto. Angaba nesho kanjani uNkulunkulu uPaul aze athi uthembekile onibizayo, uyakuyenza le nto le? Abantu akwenzeki yini bawe babuyele emuva? Yilowo mbuzo kufanele siwucabange la ukuthi sifundiswani kahle kahle la. Yini le nto uPaul afuna siyibone uma ekhuluma kanje? Mayethi uthembekile onibizayo, futhi njengalokhu anibiza uNkulunkulu, uthembekile-ke ukuthi angcwelise ngokupheleleyo ngaphandle nangaphakathi kuze kube usuku lokufika kukaKristu. uNkulunkulu uma embizile uzongcwelisa, uma ingase ngangcwelisi ngaba ngathembekile. Indlela abeka ngayo la uPaul, umuntu ongathembekile umuntu othembisa angafezi into ayithembisile. uNkulunkulu kuba sengathi ngokunibiza kwakhe, uthembekile onibizayo, ukunibiza kwakhe isethembiso sokuthi angcwelise futhi kuze kube yilanga lokugcina. Sengathi uthi abantu ababiziwe akwenzeki bangandweliswa, futhi bagcinwe kuze kube yilanga lokugcina. Ngathi ababiziwe abawe. Elisini nakhona iBhayibheli, uma ngibuka ukuhlangana kwamagama ngathi uyalapho uPawulu. And uPawule uyakhumbula sezafunda ukuthi ubenesiqiniseko sokuthi labazalwane babiziwe. Uthe chapter 1 kuyona le ncwadi, uverse 4. Siyazi ukukhethwa kwenu nguNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu unikhethile nina abazali baseThessalonika. Ngokuba ivangeli lethu alifikanga ngamazi nje kuphela, kodwa ngamandla, nangomoya ongcwele, nangokwethemba okukhulu. Khona izinto esiyibonayo ngani ezenza sibe nesiqiniseko sokuthi nikhethwe ngempela. Uyaqhubeka achaze lezinye izinto, athi ba abantu ababekezelayo ey'nhluphekweni, abahlehlele emumva noma ivangeli liza ngokuhlupheka, bayaqhubeka babambelele. Ba abantu abashiya iy'thixo zabo baphendukela kuNkulunkulu ophilayo. Uthi la ivangeli lafika ngamandla kubona, labanyakazisa enhliziyweni, lafika ngomoya oyingcwele, bamethemba uNkulunkulu. Ukuguquka kwabo, ukukholwa kwabo, ukushiya kwabo iy'thixo, ukubekezela kwabo ekukholweni kwenza uPawule abe nesiqiniseko sokuthi bakhethiwe. Usethi-ke njengoba uNkulunkulu ebakhethile, babizile, uthembekile uNkulunkulu uzobangcwelisa kuze kube yilanga lokugcina. Ngamanye amazwi, noma singakwazi ukubona abantu ukuthi obani ababiziwe nabangabizwanga, obani abakhethiwe nabangakhethiwa, babhalwe ndawo. Kodwa sifunda la kule ncwadi ukuthi uyakwazi ukubabona ngendlela abaresponda ngayo ekushweleni kwezwi likaNkulunkulu. Ngokuphenduka kwabo, bakholwe, babambelele kuNkulunkulu, baqhubeke ekukholweni. Uyakwazi ukubona ukuthi lo ukhethiwe lo uNkulunkulu. Ubona indlela enza ngayo uma ezwa izwi likaNkulunkulu. Bese-ke labo abanjalo abakhethwe ngempela, uNkulunkulu uyabangcwelisa ngokupheleleyo ngaphakathi nangaphandle, bangabi nakusoleka ngelanga uJesu abuya ngalo. Bonke abantu ababizile uNkulunkulu uthembekile ukuthi abangcwelise. Amen. Ithi ngifundele amanye amavesi la akhuluma lento. Uzobakhumbula abaseFiliphi chapter 1 verse 6. Nginesibindi ngempela sokuthi owuqalile umsebenzi omuhle kini uza kuwufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Uyayizwa leyo? Nginesibindi sokuthi owuqalile umsebenzi onibizile uza kuwufeza, uzonigcwelisa ngokupheleleyo kuze kube usuku lukaKristu Jesu. uNkulunkulu akayiqala izinto ayishiye endleleni. Uthembekile, akapropose angashadi. Oqale umsebenzi empilweni zethu uzowufeza. Ma uqale ngempela umsebenzi, uyafezwa. Amen. Uthi ku-2 Peter chapter 1 uverse 10, ngakho-ke bazalwane, khuthalani kakhulu ukuze nikhombise ukubizwa nokukhethwa kwenu. NgesiZulu, khuthalani ukuze nikhombise ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ukukhuthala emngcweleni kukhombisa ukuthi ubiziwe futhi ukhethiwe. Uthi phela uma nikwenza lokho, anisoze nakhubeka nakanye, ngokuba ngokwenza kanjalo niyaphiwa ilungelo elipheleleyo lokungena embusweni waphakade weNkosi yethu noMsindisi uJesu Kristu. Abantu abakhuthalayo ekuvezeni iy'thelo zikamoya, abantu abenza njengebandla laseThessalonika, izwi balamukele ngamandla, bangagqolozeli, bagcwale ithemba kuNkulunkulu, babekezele nasey'nhluphekweni, bashiye iy'thixo baphendukele uNkulunkulu ophilayo. Labo bantu bayaveza ukuthi babiziwe futhi bakhethiwe. Uthi uPawule-ke abanjalo uNkulunkulu uthembekile uyakwenza lokhu akukhulekelayo ukuthi abangcwelise ngokuphelele, bangabi nasifo ekufikeni kukaJesu Kristu. Abanjalo abasoze balahlekelwa ilungelo lokungena embusweni waphakade mangisebenzisa amazwi kaphethe. Ngiyamthinthini bazalwane. Ngithi mina ethembisa ayilahleki mayikhona. Lento kusukubhekisilaya ma kwenzekile yenzeka kumzalwane osindiswe ngempela uyabuya. Kusuke kukuwe esonweni kwesikhashanyana uyabuya osindiswe ngempela. Akekho osindiswe ngempela owa azayongena esihogweni. Akwenzeki. Pho obani laba esibaziyo abaningangaka aba okungathi baqala nathi baqhubeke nathi babuye banyamalala. Uthi uJohane bayayiveza ukuthi babengabona bakithi kwasekuqaleni ngoba kube babekade bengabakithi babeyoqhubeka nathi. UJohane ukhuluma kanjalo. UJesu uthi ngabo ilembebe wele ngasemhlabathini ngamadwala leyo. Abasindiswanga kwangempela. Uqhume kwangathi kwathembise khona engathi ngempela khona iy'thelo ezayo la kwaphuma ilanga yaphela le nto le. Ile mbewu elingasemhlabathini okugcwele ameva, gcwele amahlathi. Ithi iyakhula imbewu kaNkulunkulu iminyaniswa amahlathi, ayitheli iy'thelo, ayizange ile khona insindiso ngempela. Kwangathi kuyathembisa khona kodwa ngakazi umuntu wakhona aphenduke kwangempela. Ngibachaza kanjalo izwi likaNkulunkulu. Wazi kanjani ukuthi ukhethiwe wena pho? Wazi kanjani ukuthi wena uyilaba abazondweliswa ngokuphelele ukuze kube sekugcineni? Phenduka izwi likaNkulunkulu uma likhuluma. Methemba uNkulunkulu uma ekhuluma. Izwi lamukele ngamandla. Ungaligolozeli, livumele liqobe likwahlule. Shiya iThixo uphendukele kuNkulunkulu ophilayo. Bekezela emzimbeni, ungabuyeli emumva. Indlela owazi ngayo ukuthi ukhethiwe ukumlalela kwakho uNkulunkulu lokhu uqhubekile nje. Bonke ababizwe uNkulunkulu bayangcweliswa, bayaqhubeka endleleni ababuyela emuva. That's the only way yokuzazi ukuthi wenze njani uma uNkulunkulu ekhuluma wena. Iyona ndlela ozazi ngayo noma ungokhethiwe, obiziwe noma awusiyena na. Amen.
Amen.
Bese iqoqtake leyo ngiyazi ukuthi imbuzo. Nawo kumbuze ngifuna ukubuza mina manje. Le ndaba manje yokuthi abale igabe ngathi izintathu ngomuntu. Angazi ngibona ukuthi silini. Ubala umphefumulo, ubala umoya bese bala umzimba. Spirit, soul, body. Ingabe ufundisa ukuthi umuntu uhlukene lezi gaba ezintathu yini uPaulu? Angizwe ngicina ke suspense, angiboni kanjalo mina. Ngiyazi bakhona abafundisa kanjalo ukuthi umuntu umoya umphefumulo baye bathini manje iyagide ndoba nomuza ngichaza umuntu is a spirit osemzimbeni onesoul baye bakhulume kanjalo abantu kodwa angiboni ukuthi ileyo nto ngempela azama ukuyifundisa uPaul la ngenxa yokuthi iBhayibheli kuye ikhulume liphithanise njengalezinto lezi. For example indaba yomoya nomphefumulo ma ukholwa leyo mfundiso umuntu mayefa yini lephuma ezulwini umoya omuntu uthi umphefumulo ukuphikiswane iBhayibheli lithi sengathi nje doesn't matter. For example sikhombisa ama example awu2 nje la kuGenesis 35 kungavuli kubese 18 ukhuluma ngoRachel mayeteta washona mayeteta umntwana wakhe ugcina uBenjamin uthi sekuphuma umphefumulo so wayiqamba igama wathi uBenoni kodwa uyise wathi uBenjamin. URachel wathi sekuphuma umphefumulo wakhe the soul waqamba ingane ukuthi uba igama layo. Umuntu mayefa uphuma umphefumulo iso. UJakobe uchapter 2 verse 26 ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya spirit ufile. Umzimba ufile uma ungasanayo ini spirit umoya. URachel wafa makuphuma umphefumulo the soul. Ibona kuphi kanti? iBhayibheli ngathi alizama ukuhlukanisa between umoya nomphefumulo. Ngathi amagama lwasebenzisa ngokushintshana nje. Akhuluma ngengaphakathi lomuntu. Liyakwenza lokho sometimes iBhayibheli uPaul njengoba ekhuluma la ebala konke
ilento yokumbandelanisana amagama for emphasis mawuzama ukugcizelelinto for example ujesu ma ekhuluma ngokuthanda unkulunkulu ma-12:30 wayithanda inkosi unkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngawo wonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho ngawo wonke amandla akho manje uzothina umuntu ushwele kawu-4 angiboni ukuthi usho njalo mthandi nala u-emphasiza nje mthande ngayo yonke into yiyona unkulunkulu ngichathi leyo emphasis eza nayo in fact kwezinye iy'ndawo uyayibona lento engisho ukuthi ibhayibheli ivele libale nje into eziwu-2 umzimba nokungaphakathi for example u-Matthew 10:28 ujesu singesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo besoku kepha kakhulu mesabeni unamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esokwini yabona uvela balezinto eziwu-2 kuphela Matthew 16:26 nokuba kuyakumsiza ngani umuntu uma ezuza izwe lonke iyonke into engaphandle alahlekelwe ngokuphila kwakhe kuzwakala sengathi nje umuntu uyizinto eziwuthula 2 Corinthians 7:1 masiyihlambulule kukho konke ukungcola kwenyama nokomoya ukulindela ukuthi wena uzothi nokomphefumula kukho umphefumula kuphelele sikungcwele ngokwesaba uNkulunkulu nezo nto engishoyo bazalwane ngicathi mina isifundiso somuntu i-anthropology lapho nje kodwa incazelo yokuthi inature yomuntu unjani umuntu uwumzimba nomoya noma umzimba nomphefumulo whichever word ukhetha ukusebenzisa umuntu uney'ndawo ey'mbili okungaphandle nokungaphakathi ngaphakathi-ke kugcwele yonke into ibhayibheli elimeshini iy'nto ey'ningi kodwa futhi liyiphambanisa sengathi unkulunkulu akafuni sizame ukuhlukanisa sengathi sishaye isayensi khona ingqondo nemicabango khona inhliziyo khona unembeza abanye bathi khona ne-will kodwa futhi ibhayibheli liyakuphithanisa inhliziyo kwethu iyacabanga inhliziyo ingqondo iney'fiso le nto kanembeza yokusola umuntu kwethu isenhlizweni nengqondo kuthiwa iyona edisayidayo engathi intando yabona nje into ethe unkulunkulu akafuni isikhethi iphele emasini asazi nje ukuthi khona umoya khona ingaphakathi nengaphandle kuphela ngathi kuyasiza ukuyibuka kanjalo thani-ke ngiqedelele lezi ezinye iy'ndawo zimfishane-ke zona soyisheshise verse 25 uPawule ucela ukukhulekelwa yena manje bazalwane sikhulekeleni yena ngethimu yakhe ngiyacabanga ukuthi naye ucela the same prayer akade ebakhulekela bona yona ufuna naye ukungcweliswa ngokuphelele neqembu lakhe ufuna ukungasoleki ekufikeni kukajesu kristu le nto ukuthi naye awucela umthandazo veza ukuthi akuzenzekeli automatically nje ukuthi umuntu abe ngcwele abekezele ukuze kufike ujesu udinga ukusizwa uNkulunkulu noPawulu uyakwazi lokho ukuthi noma eyinqumela ukuthi ufuna ukwenza kodwa uyawadinga amandla avela kuNkulunkulu futhi ucela abazalwane bamkhulekise umbuzo okubuza la ukuthi yini angayikhulekeleni uPawulu ucelela ngithi abanye abantu bamkhulekise ukuyicabanga leyo umuntu uma ecela umkhuleko ebeyikhulekela yena ucelelani ukuthi nani nithandaze ngicathi into eyenzeka layo la uNkulunkulu uyathanda ukuphendula imithandazo ethandazelwe abantu abaningi unjengomzali sometimes uma kusafika lowedwa kahlekahlekahle wena ucela yonke into masebebuya sebebawu-2 sebephelele nabo bonke abahelela engathi kukhona indaba ekhona ngale nto le ake niphinde benithi ngicelani ugcina ubanika ngoba manje beza bonke baningi uyabona engathi le nto ibalulekile kubona banentshisakalo ngale nto bayifuna ngempela le nto ukuze nibaningi niyamphesiweda lo muntu ethiwe nicela kuyena ingakho abantu uma sebekhathele ukukhomplaina 1 by 1 be-organize isiteleka bagwalisa igwaqo bashaya itoyitoyi ngoba kuzwakala kangcono mase nibaningi ikhona into enjalo kuNkulunkulu uyathanda uNkulunkulu iy'ngane zakhe bese zihlangene zizocela ndawonye iba namandla athe xaxa indaba yokucela kwabo uma kunjalo nokuthi uNkulunkulu into emenza athanda kakhulu ukuphendula umthandazo kwabantu abaningi yingoba basuke sebebaningi ababhekile-ke ukuthi sesicelile uNkulunkulu uzoyenza lento bese yenza uNkulunkulu baningi abambongayo baningi abamkhazulisayo uNkulunkulu uyathanda usethe stage azodlala kusona ngakho ma izinto usuyicelile njalo zingalungi obiza abazalwane ingakho kuright ukutshelana izinto esifuna siyikhulekele ngoba uNkulunkulu ezinye izinto uzozenza sekukhuleka abaningi kungasakhuleki wena kuphela kuwuNkulunkulu onjalo nophawuleke ucela abazalwane ukuthi bamkhulekise embuke 26 uthi khonzani kubo bonke abazalwane ngokwanda okungcwele greet all the brothers with a holy kiss uphawuleke uyabathanda abazalwane bekade kushilo kuqaleni uyabalangazelela ukuthi befuna ukuphindela kubona uSathane wamvimba and uyafisa ukuba khona abavezele uthando lwakhe kubona kodwa njengoba engekho usecela ukuthi abakhombisane bonake bodwa uthando on his behalf ababingelelane abangane babethike laphana emidli isima bebingelelane babecabuzana lesihlathini abantu bakwindlela yabejwayelekile yokubingelelana yokukhombisana ubungani nothando nokwamukelana so ke into ayifundisayo nje la ukuthi asikhombisane uthando asamukelane asifudumale omunye komunye singabantu noma ke thina singajwayele ukucabuzana kwaZulu ucatshuze umuntu kaZulu kodwa ikhona iy'ndlela zokukhombisa uthando nemfudumalo siyaqhawulana siyangana yinhleke leyo nto mayethi ngokwangana okungcwele ngahlathi ukucabuzana okungcwele uveza umuntu okucabuzana kwasebandleni akufani nalokho okungalungile kukajudas kokuzenzisa nwa engakufiseli into ezihle umuntu akusikhona futhi lokhu okunemicabango yocansi phakathi okunelasi okungcolile thawucabuzana okungcwele okuveza uthando olu-appropriate lokwamukelana nokufudumalelana enkosini asibe njalo omunye komunye amen angisho ngokucabuzanani bandlela ngithazile ukuthi kwakuyinto yasemidlikizi kodwa kuqhawulana nani ngendlela efudumele nangani ngendlela efudumele ma kuvuma ukucabuzana licabuzaneka ivekufikela nike ngibone lapho kwenzeka kahle kakhulukazi phakathi komama ungangilokothi nalapho ekhaya bangijwayezayo abayogogo bayacabuzana verse 27 ngiyaniyala enkosini ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane I put you under oath before the Lord ngiyamangaza nje uPaul uyakhuluma ngayo la ngoba kuzwakala sengathi ubengayisho kalula lento bazalwane iqinisekise incwadi ifundwe kubona bonke abantu kodwa usebenzisa amagama aqinile ngiyanifungisa enkosini I put you under oath yabona umuntu besibeka isandla sakho la eBhayibhelini ungithembisa uzoyenza lento le uveza ukubaluleka ke manje obekungalindelekile ekutheni le ncwadi ayibhalayo njengoba kukhona azomnika ukuthi akayihambise mhlawumbe unikeza abaholi bebandla ukuthi abayihambise ebandleni or omunye othunywayo uyaqinisekisa ukuthi akuyona yakho le ncwadi wena akuyona yenu nodwa njengoba nginika mina kodwa ngiyanifungisa enkosini ukuthi nizofike niyifundele ibandla lonke le ncwadi le ngaleza ikhathi kwakungelula ukwenza amakhophi ezinto ezibhaliwe kwakusabhalwa ama-parchments kokuba isikhumba esishukile and then kubhalwa ngesandla wonke ama-alphabets one by one so kwakuthatha isikhathi kwenza amakhophi ngakho amakhophi ayebiza aye-expensive abantu bazalo nje babengakwazi ukuthenga iy'ncwadi bathi banazo kwakuba yinto yabantu abaney'gwili ngakho kwakubalulekile ukuthi makhonto ebhaliwe bafundelwe abantu ukuze bezoyizwa bayazi kungakabi lula ukuthi kube namakhophi ahamba-hamba kalokhu enziwa amakhophi njengoba kwagcina kufike ne-printing press kwabalula ukuphinta iphepha libe liningi lishibhe sonke sagcina sinamabhayibheli ezandleni zethu manje asewadingwa wona amaphepha amabhayibheli akwi-thekhnoloji asemafonini akuphi kuphi kodwa kwakungelula ekuqaleni kwakubalulekile ukuthi abantu bafundelwe kodwa futhi lento ukuthi athi ayifundi incwadi esidlangalaleni ufuna ukuthi abantu bangezwa njengabaholi noma ngabantu abathunyiwe ukuthi uthini uNkulunkulu ufuna bayizwele kuqala. Yesu ngachazwa madoda ukuthi sicela ukuzwe kuqala kuthiwe yabona yakha le nto ye-accountability abantu abangabi abangenalo ulwazi bese bathatha noma yini iqhamuka nabangaphambili abazi nabo ukuthi uNkulunkulu utheni khona bezoqiniseka ukuthi laba abachazayo ngaphambili bachaza okuyiqiniso. Mutual accountability iyafunakala ebandleni. Abefundisi kufanele bafundise iqiniso kubazalwane. Abazali kufanele balazi phela iqiniso bakwazi ukulifakazela, bakwazi nokuphika okungelona iqiniso uma kungasasilona. Niyezwa bathanda. Akayifuni uNkulunkulu leya nto yokuthi uMan of God akaphikiswe. uNkulunkulu ufuna nilazi iBhayibheli. Manje nina seninalokisha ezandleni kodwa futhi nalento ukuthi sifunde laphambili every Sunday siyithatha kule verse kodwa nakuwumkhuba lokuthi iy'ncwadi zabapostoli izwi kaNkulunkulu liyafundwa abantu uma behlangene ngaphandle nje kokulishumayela nokulichaza kodwa bayafundelwa abantu balizwe izwi kaNkulunkulu ukuze bezolazi. Nawe zifundele khona uzokwazi ukusibamba accountable ungathathi noma yini eshiwo umuntu ogqoka ukholoko noma isundi noma ishethe traditional. Le nto kodwa futhi yokuthatha uPaul incwadi ayifundwe ebandleni yiyo le eyakha ubunye ebandleni. Uthi uPaul ibandla alazi izinto ezizodwa akholwe into eyodwa ibandla. Akangabi khona onombono wakhe agabe ngawo angafuni ukuyeka noma uNkulunkulu esekhulumile. Alifundwe izwi kaNkulunkulu wonke umuntu alazi abe nalo ngoba ila sonke ezohamba khona khona sizokwazi ukuba munye ebandleni kaNkulunkulu. Umuntu ophuma izwi kaNkulunkulu yena umuntu odala uqhekeko ebandleni. Sonke masihlezi eBhayibhelini sihlezi kulokho okubhaliwe then ubumbano luyakwazi ukuba khona. Siyakwazi ukuzwana amabandla amaningi angakanje ahlakazekile ngoba abantu bayachezuka ezwini kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu nokuthi asibhalele bese thi sonke asibe nalo noma amakhophi engeza sifundelwe indlela kaNkulunkulu yokwakha i-unity kubantwana bakhe. Sinomgwaqonqubo owodwa, sineminyalo eyodwa, sinezambulo ezizodwa zikaNkulunkulu. Ngakho siyakwazi ukuhamba ngendlela eyodwa sithanda nesizwane. Asenze njalo ke ekukhanyeni. Then ke uVesi 8 uyavala umusa wenkosi yethu uJesu Kristu mawube nani. Umusa igrace kaNkulunkulu kusho lokuyinqumela kaNkulunkulu ukusenzela okuhle kungasifanele. uNkulunkulu wayinqumela ukuthi noma sifanelwe ulaka kodwa akazi ukusinika ulaka uzosenzela okuhle. Kuveza umsebenzi wakhe wokusindisa nayo yonke ke enye into enhle esiyamukela kuNkulunkulu iwumusa kithina ngoba kasikoleki lutho uNkulunkulu ngaphandle kokusibhubhisa kodwa ukuthi asenzele okuhle. Ilo musa wakhe ilesinqumo asenzile ngaphakathi kuyena uthi kuPaul sengathi lowo musa leso simo sikaNkulunkulu singaqhubeka sibe nalo uNkulunkulu alokhu enjalo kini. Le nto yokuthi athi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kuveza ukuthi uJesu uNkulunkulu uyena umusa oqhamuka kuyena hayi nje uNkulunkulu baba kuphela. uJesu uyinkosi is Lord okuveza ukuthi kuNkulunkulu unguKristu uye lo ogcotshiwe kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu okwakuthiwe izoza. uJesu unguNkulunkulu sengathi umusa wakhe njengoNkulunkulu ungaba nani bandla baseThesalonika nani bandla basekukhanyeni. Amen. Asibambelelana ke bancane asithandaze.